Why are you hurting me? See, no, even now. Why are you people beating me? You're breaking me! I'm in your mukono. You're breaking my hand. What have I done to you? You're breaking my hand, officer. I'm not fighting you, my brother. Why are you hurting me?
Why beat me na mimi na tofauti na we? Why kick me na mimi sina shida na we? Kabulu ja kuwa apande unaanzia kuwa mwananchi. Kabula kuniumiza sikiliza neno langu. Shida ziko kwangu pia nazo ziko kwako. I'm fighting for you and for me. Watoto wangu na watoto wako wasome vizuri wapate future njema. Madamu wangu na madamu wako wazae vizuri wapate matibabu njema. Kinze kutulugu nyoto ndi muganda wo. Bino vienkola viamba buena bantubo. Afande sipigani na we na kupigania. Sipigani na we lakini na kupigania. Afande sirwana na we be. Nwanirira kwe, tiwana niwe, mukagwa nwanirira iwe. Afande sipigani na we, na kupigania. Sipigani na we, lakini na kupigania. Afande sirwana na we, be. Nwanirira kwe, tiwana niwe, mukagwa nwanirira iwe. Afande patyalwe mkedi, afande atyalwe mpiri. Pingo ite, goya goya, balabela duini nini ni. Afande chana. Chote unafanya, kuna wakati wakulipa. Chote unapanda, ndiyo utavuna. Banji baba deo, ngakwe bolivo. Wewe wale sobiza bubola buse. Afande sipigani na we, na kupigania. Sipigani na we, lakini na kupigania. Afande sirwana na we, be, nanirira kwe. Tirwana niwe, mukagwa nanirira iwe. Masikini hatoki alika ni mama inji ya pole. Why? Wadoba kubira girona ena uli mtu. Embele zitunyika na weze zikunyika. Osula bube, ofona bube, na bantu bona bubali bube. Menyoge la Kongo, neme la kona yenga chichenju. Afande sipigani na we, na kupigania. Sipigani na we, lakini na kupigania. Afande sirwana na we, be. Nwanirira kwe. Tirwana niwe, mukagwa nwanirira iwe. Afande sipigani na we, na kupigania. Sipigani na we, lakini na kupigania. Afande sirwana na we, be. Nwanirira kwe. Tirwana niwe, mukagwa nwanirira iwe.